Ebigambe byennaku ebikabya amasika Nendowooza ku mutonzi w'eggulu mu kireeyo yonna
Nendowooza bwe yali mu nnaku mu bulumi obungi n'akoowoola
Kitaawe
awanirire era yawangula embeera y'ekibi esobera embeera y'ekibi enyiganyo naye katunywere Tujja kuwangula, tujja kuwangula ntegedde Abasoose okuluma, bannabbi baaguma ne banywera Era ne batuusa olugendo lwabwe Tujja kuwangula ntegedde Abayigirizwa baaguma ne banywera naffe katunywere Tujja kuwangula, tujja kuwangula ntegedde Abasoose okuluma Bannabbi baaguma era ne batuusa olugendo lwabwe Tujja kuwangula ntegedde Abayigirizwa baaguma ne banywera naffe katunywere Tujja kuwangula Tujja kuwangula